Di kangela umvuzo wam, hamba nesipu sam, hamba negiya lam, fake nebitso lam, umvulo nhlohle ibhatyi, pinkies phansi kwekawusi, tristan zangwebhanti, ndiyajima ndithwele ikasi, susiphambanisa out, ziphi iwe uyantyala, iintyatyambo zam ziyazala, iphile mali indala, susiphambanisa out, ziphi iwe uyantyala, iintyatyambo zam ziyazala. Iphile mali indala Shubush bandi enja njani Dadidi zampez kwe kanda Kashundu wako shbone Haunazo netu zomganga Iphile mali indala Kupelo senti mtaga Zaitri kange zanda Prekeza yonge paga Izlo anyane jamaz gene Zonge mpeti big five kle ngaza Talon bebonvu kupa mapepa Kale luketi kala Ndastoba ukulenge blaza Anga wala majito zala Dina mafleja mate temba Chabalala ndiyakhaba We used to go to war and shit Ndingathi nonke ndiyathamba Had to lay low ndanaba Nhliziyo inekhaka Ndiza kuvulela xa ndithanda Ziphi izinto vula ndizoyilanda Unayo, unayo, unayo Ngela umvuzo wam Amba nesipu sam Amba negiya lam Fake nebitso lam Umvulo nhlohle ibhatyi Pinkies phansi kwekawusi Tristan zangwebhanti Ndiyajima ndithwele ikasi Susiphambanisa out Ziphi iwe uyantyala Iintyatyambo zam ziyazala Iphile mali indala Susiphambanisa out